రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ రోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక అంగసా సదిత్ సగంతా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మజల్ కబా ఫగోఫ్ యోర్రా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ కన్నేను చకసా జర్తన్ అగ్గేఫతోని కేన్యత్తం జర్తు కేసుమేసితున్ కేసనర్ఆన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేన్యడు మతోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతార్ ఆర్రత్ గబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కనడియేసిని కేసా రడేబిని ఇసన్ అగేసిఫ్నా ከበንደር ጎድነ ቀለም ወለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ከሰጥ ቡልቻን መጋለጥቲ ረሳሳን አህሙን መዳን ኢትጋፈተማን ኢጃርሳፍ ሲያሳ ባዲያ ጎድነ ቀለም ወለጋ ጎቸከናፍ አባኦ ሸኔ ሸካ ቶርበነቻንሞ ቀለሙሞ ወለጋ ከሳ አንገውን ሞቱማ አናም ፍሎ ሄዱን ኡካም ሰመኒ አጭቡቴን ህምቤ ከሙ ጀዱ ኢትጋፈተማን ኩን ከነረጥ ገማ አባውቲ ዴቢ አርገቹ ፊያሊን ጎድ ህምልኮፍ ነይ ጀቹን ናኮር መልካ ገባሴራ
ከንቲባ መጋላ ደምቢዶሎ ሙታደለ ገመቹ ተከለከው ኢትዮጵያቲ ወተበጂ ተርባ በረኩበለ ማፍቁረቶኮ ሳቲሸኒ ደቂቃ ፍጠኒ ተገለረቲ ኦሶዋ ጅራባኒ ኮንኮላ ሳይታኒ ሴና ጅረኒ ኢትሪካሲ ዳም ከን በከለ መይታሩ ኩተኒ ጀዱ ዲጋ ፈተማን ኢጃዝ ሳፊ ሲያሰባ ዲያ ጎድነቀለ ሞለጋ ኦቦ ገመቹ በቀለ ኦቦ ገመቹ በቀለ እኝ አከረሳሳን ከንቲባ መጋሊ ቻሩ ኩቴላል ሴ ከነንጋፈት ቤት ቤቢያ ከስጀብ ከነኒ ጅሩ
ከራ ለምነከዴ ከባን መካዳን ለባን በከሙ ወባቴ ከማ ሶቾም በቆይነ ደማ ላንኖ ተነጥራን እንደዚህ ብቻቱሬ አባውሽኔ ደሙ ኦዲሽፍቱም ማድረም ጌታማጅሮ ለቴን ከቡ ወከራ ከደንገ ደለፈይ ነው ከራሳኒ ኖርማሊ ከረኩን ወራ ሽፍቱ ማለ ነው ወጀትራፍ ነባውን ወጀትራፍ ራሳኒ ተክ
ለበከን ቲባ ከነ ቶኖ ጀለ ኦልቹ አከን ደንዳምኒ ከንዱበተን ቲጋፍ ተንክች ኤርገ አበሉን ሳከበይ ከበይ ድበተኒ ማሊቷን ነው ጀለ ኦልቹኒ ደንዳም ንገረ ከነንጋ ፈዴ ቷን ነው ጀለ ኦልቹ ራፍ ኦርዶ ፎማጅራ ጀረን አከሱማ ለሞትኒ ፈዴ ተርካ ሆገን ተገራገራ ጎድና ቀለም ወለጋ አና አንፊሎ ጋፉማ ከንቲባን ቡልቺ ተመጋና ደምብ ዶሎሩኩ ተመን ይደሙ ኦሶሌ እንጂ ራፍ ገረን ስንዴ ደጅበ ኡመታን ደመኒ አከ መጋላ ሙጊፊ አሽጅዱቲ ቃም ሂደቴ ኢታን አባው ሸኔ ጀደኒ ዋመኒ ኡግረሙ ኢታኒ ከንታን ድበተን ለሞትኒ ኩን ሃንጋ ማት በቲካን ጋን አከን ደከምኒቲ ከንቲ ጋፍተን ትችሉበተን ለሞተከን ንኬ ስድበቱስኒ አከጀረኒስ ከንድበተን ማልትፉር ማታ ከነንጀ ደጋ ፈደፍ ከናንድረ ደበሌን ወራነግሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ ጉማባስ ኤቢሳ ጀለመኒፊ አዲዛን ወራኒቻ ኩምሳ ድሪባ መቃጣል መሮጀ ደሙን ዋመመን ቃሚ ተደፋ ወለበቴፊ አፍሪካ ተብዩን አከና ፍሩቲን በከንቲ ቀሙ ኦሶ ኑመሪ ሲሴ ኮፓ ዳጀቹ ሳኒ ከን ያደተሙ ከነላቼ ኦቦ ገመቹን ዴቪ ከነ ከንታንኪነን
ባ ኢማጃጋሪ ከነጀ ታዮተ ኢሚቲ አዛና መስለጂ ኢሚግናጂ ኢኖ ኢማጃጋሪ ከነጀሞ ለሚካኔ ከሰኒ ለሚካኔ ከሰቲ ትራስተኔ ዲዮ ሁቹሪ ከንደራሞ ኔ ይረሰንታ ሳዮ ባካዮተ ఓకే నగదా బోరిలే కనెలే గడవలే నవని ఫేర్ అరము వాంట కొరపొంగము ఏనుల్ల అతోగరు నగంబర్ బాద కనబల్లే మొత్తం కన గోదేనాని కన గుడాజి రంగిడోడు బా కరంతాగ వాదేవి రాతే జన్మాయి ఏ సంకేర్ జతే అరారా వ్యోదుతే మొత్తం కన మొత్తం అబా గుడురన్ రకొత కొల్లే కొంటనే కొప తౌత కాదుంబర్ బా
ఇమ్మకన ఇలాచే వాంబేతన్ యోకబాతన్ దాఫచిదాఫ్ దబ్బల్లే వరానబ్లి సింబా రోమోజోని మితా కంతాన్ ኦቦባባ ጥብታት ቢብሌንትሬ ከሬክተ አርረ ዋሪቦድ ኢተናፍቲኑ ዳፋዳር ገናፍቴነን ቦዳ አርረ ዋሪቦድ ኤሮን ቢግሉ ቢብሊታኒ ኤሮ ዴራ ዳፍ ከኤጋን ኩደምትሬ ገልግለ ከነረ ኤሮና አፍበው ጋፈን ጋፈ ዳሞ ለሚብራ እትገኛን እመከነ ቤት ዋንድሩ ኢተርተንስ ደበርታ ኢኮናፉ ፍንጀደን ቢንቴሮን ቢግሉ ገሩ ቢልግለ ኮናፉ ይካስለ እመከነ ይረት ዮን ዴቪ አርገድ ከነን ቀበጥ ኢትያብታ ራዲዮ ተገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ
ከነጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ Abban Mumicha Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Addunya Kanarra Du'an Bokotani Jiran Jalanit Yes.
Abban Mumicha Ministera Ethiopia Obbo Ahmed Ali Addunya Kanarra Du'an Bokotun Sani Gabafa Mera Obbo Ahmed Ali Dukusatani Hospital Specialized Jimma Keset Wal Ansar Gata Egaturani Boda Umri Sani Ibbatoko Shanin Lubbun Sani Darbe Refi Sani Garek Eid Alota Sani Ana Gomma Ganda Bashashat Kagefa Meyoto Sirna Walcha Sani Kiptata Gagefa Gabafa Mera
Kana Gifata Jirtan Radio Sagali America Sagantafan Oromoti Torbanda Versine Kanakesa Guya Bakatota to Kabajame Ole Kanalal Chisul Angal Muda with Mora Bakatota at Abit Tagamuran Bakatota Dubisun Gabasera Kuno
Undaltare Kugarbi, Tregagisaganaku the Sagaliti Abanisa Ubutare Kugarbi, Tuni Kutaga di Beratu, Via Bakatani Innamo, Bodara, Baram Saddam Kute, Horogud Ruda, Arme Sativi, Ubuluta Sadiolin, Gara Kenya, Bufata Bagata, the Dab Dufe. Awin, Mati Shivalin, Ambora, Garda Dabut.
Algerinus Hisa Garitas Garis Mitijun Dando, Tauman Ulfata. Jetun for Injurina Bakatachun Totali by Ulfata, Karakamilita, Karan, Karakamilita by Ulfata, Itunakabiyamiti, and Tuna Mafantin Jetunjuru, Jerinus Hisa, Ulfata, Adamu and Namafin Jetunjuru.
Matul Fata would.
Ulfata want to go do a akaya biya ke ta tafrita sai wanti rawato konjiru cikin bakka bakka su ci ofiliyaka hala barno tarati lala jirenya matri kala man kille kala kamin bi kanani akabiya ke ta tafrita sai wanti tajjato konjiru wanti su ci dole injiru jitun ofita mana manna wanti na mata ga mu jota su mai
hawin baratu ku ta goda tokoti barata kan yadda sana kan hunda ulis da balate hala barno ta bufa ta bakata kai sai sanga fenture akas jedu lameno
kitabot adda in kamna kara kitabatin badara kon jiru yaw yor mun fakkata wale fin jiru ya chaf male amale karamanti kara adda tisi wor kuni sumaltani ba insani hundi sani amanti tokko fakkata kamane kenyi moti ko adda wante kallati sani tokko itraga mag Itu
mana berusaha duga mungkin informin nizara, informin abitu. Kitabu tha mana berusaha tiket nama nizaran. Karena saya revision booking nizara ni, wana kasi. Idu na berbaca santo nafita. Yang berusaha kitabu tha gang kab. Kitabu ni mana berusaha kabu kan macam tera bersisan. Karena saya revision booking bayi nani mana berusaha providing guru. Karena aku kitabu cha wana berbaca itu, ala na berbaca siran naf buat je cula kitabu hele.
Hawi fun daul tergagoni mating kabinetan anggaru buvada pagatagan kesehati barno taparatjun iti cemu mala. Nuti garu agan deng egerikinya puye pacuvi barno tatijerra ajar lamin baratu takanayu kayu zan egeri gafat denture.
Baris itu tak umbar bata. Wan nanti mulatim dari nampar baris. Jecu kesehatu cula sena oromo foromota kala barifa manusia kala bibin ala kemenyu tay baris yang dunia tu misu.
Kayu ko engineer tu umpera. Amo angka cikau tiada jabat yang beradang jenis cinta yang ada ada. Ia tiada segera biji kau tiada segala biji kau fikir suah busun berbadan itu.
Bagai tak aku melihat kiri sana dan gisun dan doa lah dan doa amin jitu. Aman dan dat, kalau bermusnah leka, jiranya kiri fight gede, want to kura gawun fikir. Bagai tak aku suni, amma umni kiyana demitti agadan de tin kiyana demitti baqata ta unku mulata kiyi sana dange sun danda kara sanan arkan kinu yachuda
gaba sagale america kalmu david bufata baqata adab
Iren kolera nanno oromia ke sattvabal atajra jachuran institutin faya hawa sa Ethiopia beksisera. Institutit chakka ipset gojina adda nanno afin finne wirarrikun dabalatan mullatejra Mukhtar Jamal Tugabasi.
Institutin faya hawa sa Ethiopia ips gazetistota afin finne wajire sa titikennin akka beksetti wirarri kolera biye Ethiopia titi mullate. Kesatu nanno oromia ke satti babal atatinin jira chu ake kachi setinin jira. Haluma kanan godina Harargee lixa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa cirootti namoota 74 aanaa odaa bultoomitti namoota 122 aanaa meessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aana barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaa galatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen kun irraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektara Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannoleerra naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraay fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisisaa jiran jedhan guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokkollee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaati dubbatame.
Warashuun yetasfaaffaa noo sijaamira Amaaraa killillaa bichaa nabaree jammaroo.
Wararri kuni babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate kutaa magaalaa yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira lakkoofsisaa. Xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee lixaa aanaa odaa bultoomitti ture kan inni mul'ate ittaansee ciroo sambooda magaalaa baddeessaatti illee ni mudate aanaa mi'eessootti illee mul'ate amma aanaa shanaffaa aanaa gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kuni mul'ateeti ni jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa barraakitti illee dhibeen koleeraa kuni akka haaraatitti babal'ateeti ni mul'ataati ni jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kuni dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataati ni jiru kan inni nutti agarsiisu. Jedhan Dr. Bayyana Magos adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha Dr. Bayyana Magos kan isaan ibsa sabaa himaaleedhaaf kennan irratti kaasan weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfame qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu dhimmoota nageenyaatiin walqabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Magos adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'u ta'ulleedha. ዶክተር በየነን ከንሳን ዱበተን
መሰረታዊ ሆኖ ችግር ክትባቱ በጣም አነስተኛ ቁጥር ነው ከምን ፈልገው መጠን አንጻር ስናየው በጣም አነስተኛ ቁጥር ነው ያለው ይሄ ክትባት ደግሞ በአለም ላይ አሁን በጣም ብዙ ሀገራት የኮሌራ ወረርሽኝ ያለባቸው
ረኮም ቦራ ጉዳን ሙደቴ ተላልሊን ጅሩባ እጥቃዳ ሐለ ሐንገበርባኑን ወልብረቀብነቲኒን ዮላሉ ለኮ ሰባ እጥቃዳ ከኑ አርገኑ ተላልሊ ዲቤ ኮሌራቲን ወልቀበቴ አዱኛ ረት የሮ አማከነ ቢዮኒ ሸዱን ኮሌራን ከሰት ሙላታቲኒን ጅራ Afrikaa dhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin hin jira. Biyyoonni kunniin hundi isaaniitiyyuu talaalli dhibee koleeraa haala walfakkaataadhaan dhaabbata fayyaa idil addunyaatiif gaafii dhiyeessu. kusan talalli dibe kolera sadarka idil addunya tijuru ammo ba'e tikka tawisatin welkabate hundake na welinga un ba'e rakisata etin injira jalan Dr. Bayyana Magos dibe kolera tin dabalata tibiye Ethiopia titti dibe lega mabira weraran mulatatin injira nille Dr. Bayyana Magos ibsakana ratika sanitin injiru dibe na haran chikungunya jadametin uwamamu Nanno Somale, Magalak Abridahari fi nanno e siti tinamota di batokofi afurtamarrati mullachuleda, Dr. Bayyanan Kankasan, Ibolan Tibbakana, Kenyatti argamejad ametinin odefannon haasa amajirun uwalkabate, nutistohannata saati ninjirra, garu hanga ammabiye kesatti, ibekanarrati mallatton mullatehin jurujadan Dr. Bayyana Magos, itanan director in istiti, fayya hawasa Ethiopia.
Ibola orrashin Ethiopia ostanta kasatam. Kata kasatam damo.
Koleran hanga ammabiye kenatti himudanne, yomudatille balanin negesu jisu hammata tau isa wambeinuf, in istiti fayya hawasa Ethiopia. Chamsa baradarbe irra kaseti nintiye fanna dan hordofati ninjira. Halu makanan bufata tiyara idil addunya boleti. Terminalo takunda ratiyu bakkashaniti adda basne. Kamerale adda imalto takunda yu sakatta udan hang o a isani adda basne tinin koratan. Keneti nin sakatta ajirra. Imalan bufata tiyara sene hundiyu adda bahameti nin kamera kanan ilalama. O a isa adda basu dan kamera ankuni namota. Wera kanaf saati lamu maada kabatan yokan mallatto mul'isu da danda'an adda ittin baasutti argamna jedan Dr. Bayyanan Umarrattille dibele sadarka weraraati fi werara gaditi yero amma kana biye keessatti mul'atan kana ittisuudaaf qaamuleen tola oltummaadhaan irratti hirmaachuu danda'an akka gahee isaanii bahataniif mana maree dhimmoota islaamaa waliinille mariin guddaan taasifameetiniin tola ooltota bobbaasuufille irratti walii galamuullee dubbataniitiin hin jiru dabalataanis hawaasni Kulkulina nyata isa egu na nole isa kulkule sufi bishanen chisa ni dangalasu dimota tohanna fayya gama birarati leti ye fachudan debele nkunin akka hintatam sani. Shora gama isa akka bahatulle wa mecha dihe sanitu ninjiru. Gabasa radio sagale Amerika tifkindai. Mukhtar Jamal.
Wae mmata oromo kanabek tulat. Gazit Esa Wagga Shantamadura Somale Magdushorra Afan Oromotin Odu Saganta Dada Dabarsature Kesuma Kenyar Adi Barrisun Barakamiti Sora Kopes
Kamodu Sandra Gifta Jetan Rajan Magdusho Kope Afan Oromoti Nur Jofa Kamma Odu Sanatini Jalasa Hajiro Abdul Sani Bahadoni Barriga Nuga Gifachu Suremani Sota San Kese Baye Bukoma Jar sore nak kaki ya, bayar jere.
Ayam baru tu lekas cumi senaga ya. Nama hang kabat tani. Gazir Esa Abdi Hussein Bahadon. Jar segan ni turba thami jahat. Akan ni jadi berkum tu kofri besagalif. Jahat mi turba. Nama Somalia mukari shor. Afan romoti. All mabul tibiya adunya timabay. Sirbi bar sunke sirbanka Hussein arusiham. Ka Mukhtar Usman erdehbi sirbakan fan. Sirbi bar aja jaba khisbay. Di pobalin romon kesi dapat, gufu korat teri teh dapat dunia ambehu malte, jadi nu berbade numpai. Galat galchenaf, adu tasat tin dapruniyu. Nami afan romo isan durat jalak abe yunjir. Nami sunene, berham jalak abe ege mantai, sunid dapat. Nami si duran radio akan afan romo jalak abe berham dua.
Ini berakul sa galisi jahatan itorbat ti ajesan. Takurti motumman hayli sila teda illensa rajona maddisho kacchi jabarchu ummata wan ittika kasef nama ergani bese baye ka faranji namle acchi dufe biya alati dufe faranji fi yaro biye maddisho dufe guya jumata ati baraku resa gali biyata mi torba keisatti zenan kopeisu ture natti sene ayyub abakarim barbazaje ayyub abakarar rahi jiru anaz zenan dalaga maalif dufte nan Sosohina Tadasa Birrufan Atsawat Tigudan Information in Bikair Rar Katan Iwan Rajiwana Magdisho Tayef Kanafin Ayyub Abakar Barbadaan Anji Akata Isa Itta Ajjesan Mala Itta Barbadu Turan Atsiboda Bishan Barkaisati Ogad Dakan Hukani Atsiki Bishan Kaisati Ajjesan Uyansan Jumata Zenan Taranyan Ture Zena dubisun ture galgalanu tinan kane file ege zena fite vodati makina dacce ogar ene bisham barnan chaga de kodate deme acci barbadani guyala mafa bisham barke tapune akase tawale nam chasan
esa tawaltan
abadde sa tawaliga
awali sambe kama
awwalle isaa eenyu beekama? Mata meeqa? Mata shantami eenyu beekama?
Abbaa ijoollee moo gaafa jeessan sun?
Ijoollee hin qabu, daldala ture.
Nam ganna gamii?
Nama ganna 25 ture. Baay'ee sossoosuu ture. Sossoosuu Oromoo jaalachuu ture.
Na duratti hojjatee jette jechuun waliin hojjatan jechuun moo na duratti isaan namni afaan Oromoo na duratti?
Na duratti ji'a sadii na dura hojjatee waan xiqqoo na dura hojjatee inni kophaa isaa hojjatee isaa hogguma sana ajjeessan. Gaafa inni dalagu pirogiraamiin daqiiqaan 5 Oromoo ture.
Bara sun bara kam?
Bara 1967. Daqiiqaa 5 ture.
Ganna gam waggam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaan ta'uu kinnashiin isa isa nuun danda'u akkasii.
Inni gaafasisa bishaan daakachuu jiru. Bishaan sun kan bishaan kan maqaan bishaaniin?
Indiyaan Ooshinii dagaa wanni maddisoo keessa liijoo bikka jaan qarqara bishaan baharka maddisooti. Gaana hordofuu jalqabanii.
Akka gaazexeessaaf jennaan jechuun jirutti bara 1967 keessa eegi Ayyuub Abubakar jeessaniin duubatti isallee barbaada bahanii. Bari sun bara akkamitti?
Bara Haayile Sillaasee. Uummanni Oromoo baay'ee fiidaaliidhaan dachee qoqqoodanii cunqurfamuu turan bara Haayile Sillaaseedhaa bara 1967 akka lakkoofsi faranjiiti. Amma Haayile Sillaaseen kufuu dargiin kufiftuu pirogiraamii kana hojjechuu turre.
Bara Haayile Sillaasee sunii Oromoon akka jireenya akkamii jiraata lafi?
Oromoon cunqurfamaa turte. Raadiyoonni afaan Oromoo raadiyoona baqaysa jecha odeessuu turanii. Sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona magdisuu irraa dabru.
Sirbi fakkeenyaaf barsiisuun keessa sirbamu kaa akkamii fa'a?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa. Ka bilisummaan beeynes irraa taa'ee mugaa. Kun tokko kabiraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessanii yaabboleeyyan lafaa ka'a lolaa bilisummaa teessanii jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taati. Kajeewu sini jira Abdullahi Arusii sirbuu ture. Abdullahi Arusii ni du'e. Ture. Shantam Shubbisaa fa'a jira. Yoonis Abdullahi fa'a jira. Nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliyaa irraa dabarsinu jabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan. Mana sitti cufanii maali? Yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa 5 ture. Afaan Oromoo ture. Daqiiqaan 10 Amaariyaa ture.
Bara 1967 isaan eenyu fa'a?
Kophaan hojjadde achi booda nama arkanne daqiiqaa 5 jalqabamee amma sa'aatii takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'oo abdii?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godhe.
Jaha jennuuti achiin duubatti eenyu sii dabalame?
Warra outside contributor jaamu kana. Jara kana malee warri permanent staffii warri nuti qabnu jiru. Yeroo san keessatti.
Warri ala si gargaaru hin jira jechuudha.
Warri ala na gargaaru Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magdishoo keessaa. Namni biraan jiru achi yeroo sanitti warri ala ni binna pirogiraama kana eegzeeta ni binna maallaqa qabna baajata qabna nama saniin pirogiraamii qopheessi jenna. Oduu dabarsuuti pirogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheek Mahmad Rashaad fa'a Rabbi Rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuu fa'aa ni binna alarraa waa'ee poolitikarra irraa sirba binna.
Atachi deemtee jennaan eenyutti
bakka bu'e? Ani achi deemnee jennaan Salaam Siyyoo jaaniin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Barentoo jaalatu.
Inni waggaa gam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaa 5 ta'uu akkana hojjate.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jedheen hojjetu. Afaan Somaalee abboo jedhee hojjechuu ture inni gaafa. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuu feeti. Somaalee Gireet Somaalee waan jedhamuu fi afaan Oromoo kana diduudhaa fi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu turre. Dur afaan qottuu jechuu turan. Achi booda afaan Gaallaa jechuu turan. Achi booda afaan Oromoo jechuu turan. Sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa 5 jalqabame haa fanawar ta'ee haa gimmaas sa'aatii ta'ee gimmaas sa'aatii irraa hamma sa'a tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjete gaafa sa'aat akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaan Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoo illee jalqabate.
Siyaasa keessa jira bara amma Oromoo itti kaasuu fedhu jira. Bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiigaalii ni suni.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiigaalii jiraamti. ummi oromo da wan hunde mal ka dacci rafudatan kanati dacci tay san masno tay san karata sirna gize san jiru sirna sugali ni wadin kirane wan ka bani sirna san balle su fuanta e kana kai san ti oromo ka kaso tokre
waga furin dubato
riyaz barre angora bu sani rafshan ka ke so balle no garga sacaten programming to fabehu
wakkan isa nafan kana anda barsidani nami mani san inje bar jajjaba sun kesa bar dukkan sun kesa ta jennuti
kun tara joniya dan kun wanni warka ifka ran go toran maka addada ka tabani maka isani tinini ki somale mata kabatte mali ummani oromo kana hunde guddina qaba na ta durana kasin sene janiti hakika sembra hafa na orbura hafa na orra sa'atu ko goda
ganni shan tamadu dubad da bitete yoyu laltu man argita manje
ta bakka unda rajona jira oromo baballatte yarra yaro irra jabarresani ummani mistada oromo izbarogda qabdu fi jani da kafde tikke tabata arra mali arra bandoda ante kana arkun weta sai wan gurgudda da naf
barkum to ko debbi sagali jaatami torbaati ha barkum to ko debbi sagali torbaatami jiha afan oromo somali ke se ko hojjecha tro enan jere acci jarti sawali Ethiopia gale acci ji sagali Ethiopia nu dani jere e abaye jennan romo media Ethiopia ke su jadde jeda man ta America se fedio ma America rusti
America wo wa na fide jira acca ba ga fan ture election is durati ture oyana ga kaba dufte biye dufte na musa na jete kota se na tenu so sobe ga se ne isin adunya te akka democracy ta tu adunya te agar si tu kena jete accitta ni acca ba kilil arat asrarati ka jani fin dogome ture dibbe sokte mallatto
parti enuti
dumfatti gamale parti ke tajiru bize ta dumfat inda gome hintani at kawna rakisu jan kamnani biya bay ke ni adu fece na mai kadu
babdi ni gannu kudani shani cala Minnesota jira de jira obba jolle qabda kha wargite abba jolle gamitam
ma wa ka yona ken nin ka ba
aha hulle argite
aje jira ni takka mantana tanin akaku tau amma medical doctor ita amma 2020
babdi na makan hore akaku arge wani du arge bag horte baga asille gete radio Ethiopia ke sujjate argite mokadisho dabal site argite amma America jirta faida gazete summan na maqab biya qab man rargite
angurgudala chakka ke sese ni daggal ke sese ni dagge fetu toran kasgodo torara kan arku ki yahu angurgudala
tatam jarzganne torbata mi jahati gazetesa wan duhe sojjacha bay nu jolletesen man nu gorsita jokan barkhana jolle barkhana man gorsu fet
jolle ni arata ni sun mahar ka qabdu isan tawin sun mas de lo tu isan tabi yabare tu de tu isan man gudoni amma galay ne galay ne oromo rajona bakai saudo de ani oromo galay ne ega jaba da jolle ne yo barom sabaran male di tibiya senta ga fa senna ma di beto ko askara to ko to ofu tore kawe to ko na ma di beto ko kanati jaban sarit ara jolle barte barom sabarte technology du be wayu baballate
wonar ka kabda jale fadait
wonar ka kawe jabe so tani barom sai tani tufu barom bani jo kabratin
gazeta sabdini isabar baden mumbai onni oromo mbe khani jabe ne oromo mbe khani dujira akkadan sabar badu tinjirta ni jabe sabar bada barbada jere jabe seda mate dam salam guddati afudan gazeta sabdi husein bahadon ijolle sawalin akha hu sawalin Minnesota jirata wari duri do khate tin gaf ne mokadishu afan oromo tin dabarsu hur khe tayo khana mo god khe tayo jacaga sulle agto arda nujarrolen Minnesota jirana anjere warja jaba afan oromo jal ka khe sanam tokko galat biya qabda galat gosa qabda jennan lububuli jenna guddo si galate fanna amalle horu mori nubuli
sora galatom
war guddinna fe yaba afan oromo kubya afan oromo tif afan oromo yeyabu fjal qabtu fayu galat gosa galat saba galat biya qabda olman galate fanna guddisum guddisa jennan tardatanum agan bula jennan sora rafet
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Sambata Abdulbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagat Tubula